kipendwa, basi ringa mama. Mana mapenzi vita baby, yananichanganya. Nikupige kilubi cha upendo, utafurahi sana. Nikwako sioni sisiki, tunaendana. Hata wanipige vita sisemi, kwako sihemi. My baby, yeah. Umenichanganya akili na ubongo wangu, na ubongo wangu, na ubongo wangu. Akili zangu fiatu, unanizuzua, unanizuzua, unanizuzua.
Yani baby, yani sawa tu. Yani sawa tu, yeah. My baby, yani sawa tu.
Kwama haba liyo nipa, na hapa siku wachi. Na wado no tupinga mbenda loya kige dafu. Mkunaji nimepata pere kama wili po msafi. Tangupige bao mia kushabikia awacho. Mikunjo sasa ni saba sita kwa bedi. Napenda ugechumia mchicha na vile unanita baby. Na kuona shukua mtoto ambaye lokosa pedi. Na nishanunua gani waseme aina ushemeji wone. Nipe vya chini chini, viuno vya mwano kome. Ilavu nipe mimi, wengine we wasanone. Kizama chumvini nikiamka nikoboda. Mimlevi wapenzi lako shalewa npeleke soba.
Yani baby, yani sawa tu. Achi, yani sawa tu, yeah. My baby, yani sawa tu. Achi, yani sawa tu.
Fananisha wanathamani. Wakati mimi na we tunapendana. Nigande kama luba,
kama luba.
Shigari mama sita na teamo. Utamwa penzi lako na nikosha lofu. Bafumba, fumba, fumba. My baby, fumba. Nino ya wachawi ni sumu. Fumba, 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 fumba. My baby, fumba.
Minawe
sawa tu, yeah. My baby, yani sawa tu. Achi, yani sawa tu, yeah.